stereo, stereo, calango, stereo, calango, di prima di dice. Stereo, 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 calango, calango, di prima di dice.
Kori jamnyali emo, ed engwendi yamde joi vitara ke mintaji sapo e joi kibaru jimon e fulfilde komin Omar Hama Janganta, nani kwe kibaru jimon. Nani lumojo goto warama to enda alkongi wuro tawango goru al kerol e lady mali prefe mo terano watta dande yaadi e nimbe wuro ngollida kwatta be bidda bodda ko hanti der no kure den nani fi on no huljini fa warde joni yaade to nimbe mali feroobe tawabe le hoggo feroobe go tabarbare illu wakkati ko pelle balloje dilli ton dum woni no kure nde be tawda e sadorma on nanan ko kalo do inde lamido ayari on haati yewtere meden pindina hande haltanana do filla choggu nawde ko lati rewbe ngatta dum kebi no kumtori muradu muuji mu en le birnin gawre kori jamirte ma yerno kali ranno mi on der jamma atalata yaade alarba on suka jokole lumojo gon warama to enda alkongi dum won wuro jahango le gorol kerol e leydi mali dum dono nimbe jogide kaborde be anda ka fuma en ka en barimo o habaru du hamadu halidu prefe mo tera tabinteli dum wodi du mo watta dande yaade e nimbe wuro ngollidol e nimbe ko hattatawe o sadorma dilli der region tilaberi nani ko wi adama dawaki noddudoma e challol
selon les bandits là sont venus le demander
no himbe wurgo haalirni be bi ko himbe be ngari be indi inde neddo on be bi toy woni de be kaba inde babi ko gambe andadu se himbe wurgo wi o kay wala le wurdo ande tan kanko on o wi hey minni jandana be jamay mo ve hunde be bi be dilda e makko non ay dum wada himbe kabi hamre ummi don tan be pellimo o du neddo lati lumojo non gondo filo lumo warde lumo e der no kuyde e der no sotta gineji mudum kambe ben endan be jeego non do motay be garde motay mabbe jappana na gar gorol to directeur l'école tawa le wurgo kanyum ko noddi kan wi kan wallahi fellu fellu don wa le wurgo chagal mudum no wonno ko gondo inde lami leydi on kandu kono noddi wi hey wallahi himbe kuli jamaar nati le ladde san dum sabi min bi to jokka min ba yaad min gada hunde fu jong o se honni e bandu wadi be acca kabar o yotto be ballondire e gomnati on fa wada sabbe paama gomnati wona do inde mabbe fa wallabe
emi cintino ni dum wadi lewru ni joni ko pelle balloje dilli to enda le region tilaberi nimbe mali e goybe wombe le hoggo ferobe go tabarbare no tawale sadornam kanjum wadi ko kalo do inde lamido ayer on no watta dande yaade horebe noddi to pelle de keba wallude be nimbe feroybe nani ko bi'etedo tamudari umaru wi abdullahi amadu jawtidi do makko
menen godi ferebe juube tabarbare minen godi juube ko gocciire e wurdo endam illun ko heppitare wanno tabarbare illun ne endan sadalmo o enda fuddanimi heewbe fu heppi jodaade e lay hoggo ferebe wongo to tabarbare go endam yoga mabbe ngari do enda ayeru nonnon wombe ko gocciire be ko dan mabbe je gure battide ko gocciirton wobbe ko nan ngari ayeru do wallo ben kambe wonno no nyaana ben kambe wonno du kondan no sawra ben nenna min nodda ACR face to mu en to watta nyamduji no nel dabbe non to yoppirabe ni endan der sadorma
ne isin kaba kaiga yaachini aman himanda
nani dubi majun chapande jeddi e joyini hande jeegon lewru juin ko konu normadi wada gam sottinde leydi France di Adolphe Hitler ardido leede jamus tetuno Boubacar Entini goto tawado der fedde sogeji kiddi mer Niger micintini no sogeji leydi Afrique mballitir le konugo Asman Shina jawtidi do makko
Les Anglais et les Américains étaient venus assister.
Himbe leydi Angleterre et Amérique garibalir himbe leydi Afrique tawabe ton der leydi France hedde le tugal yade so birde mairi yade kun Normandie yade kun Normandie gudu huljini himbe jamus gan yehube ben be tittinkin be koni non fa be to kuli cioori gada cioorraki mabbe gade beedi hukkude sogeji leydi France sembe e ciusal dabare de be dawri yade Normandie den hukkibe lawol kaden yehude der nokkuje gombe konowa misali yade der kubeje mawde tawade der ladde den himbe leydi Afrique beedu pediti sahara jey ko no faalibi diwi sogeji leede itali e jamus e pediti mayo be nati leede tuba koobe sogeji leede jamus ben der konugu kuma ke nokku fu tilay mabbe be dogga be pedita mayo indira ngol le rein gambe kissa
a traverser le rein pour tourner chez
nanni cergal no ɗon ɗuuɗa sanne nder commune Dogon Duthi no Kona. Ɓi laamu Duthi wiiri cerle ɗen ɓuri dewle ɗen ɗuɗde, ɗum saabi ko ɓe njaara woytaandu maɓɓe heɓa ɗum heɓane mosola. Noon ɗum waɗi ko mbiyeteeɗo Doka Kona Abdul Aziz Danyuma yewtidi e makko o faminiri hanuni.
Cergal ɗuuɗi ɗo sanne Dogon Duthi. Sey debbo o wara daro wi'a hiɗa gorum, na gorko on wi'a kan hiɗa deekum. Hunde nde ɗu haɓɓi ko e amin sanne. Ndegonde neɗɗo wari wuro jowuroɓe na nder cuuɗi kiite, tawan jona ko ɓuri noon. Bamin ƴamiɓe ɓe cawro, sey debbo on na gorko on wi'a kan jaɓay, kan en kay kan en cerani ɓuri. Miɗen kollaɓe ɓe muña, ngam muñal kan woni dewgal. Min giɗa du sernude ɓe, amma sey ɓe cinga koyngal ɓe calu. No woodi worɓe waroɓe itta buuɗi keme ɗiɗi kokka bi'a ɗerol cergal deki ɗum en winde debbo on hokki. Debbo oɗu no tawre ɓiɓɓe
ɗiɗo
maradini Sarusi Kawjiɗo ƴewtinaki guineji ley jeɗɗire wittinde nde ɓe nangi guineji bonniɗi ɗi ceede mum ummata konana millioji joyi ceede men sefa dow luuɓe. Tijjani Mahammad Sani ardiɗo Sarusi Kawjiɗo wadde guineji on nani ko wi Mohamed Mamman illu maradi dow majju.
Kulle ɗe min nangi no tawani hono kulle latiɗe gatteteɗe e paali maɓɓe, kam woni hono tamati e ni na ndiyele belɗe mbiyeteɗe jiɗen en ɗan e liƴƴi, kulle ko mafirte ñamduji ɗi konɗan no woodi ko wiyete roma ji en, neban ko wiyete beer, mayonnaise e moutarde. Minen ƴeeɓa du konɗan hara kulle ko laati ko wujete nonin tawa du konɗan safariji har loctorore, kañum du konɗan komin nangi ko yimɓe tufirte, kañum e ko wiyete siro e ni e moɗe tan ñamduɗi min nangi wattana million go e ujunaji hemre e ujunaji nayyi e keme jeegon e buuɗi nogayi, ko maforte ujunaji hemre e nogayi e jeegon e buuɗi keme nayyi e buuɗi capanɗe joyyi. Kulle mbujeteɗe du konɗan wonana ujunaji hemre e capanɗe jeɗɗi e nayyi e buuɗi capanɗe jeego e buuɗi joyyi, oɗo safariji loctorode ko million e ujunaji hemre e capanɗe joyyi. Min andi himɓe gono kenso ɓe gaɗa ɗum noon, kano himɓe hani faama keɓaɗe majju funawi yarede
kaso.
Nanni to enda madawa ley lewru wittiɗino worɓe e rewɓe capanɗe ndenano ekkintina dow fii gollugol giriji tewu e albacce. Madame Yakuba Fati Seydou ardiɗo nokkure to ekkintinol golleji ɗon wattemo madawa, nani ko fammini Hamza Nomado majju.
Dow ekkintinol gol mi gaɗanta himɓe gol, miɗen ekkintina gaɗol kilishi, neban biriji, gabuo raneho e ɓaleho. Miɗon ekkintina gaɗol kulikuli e tigedege. No waɗe ɗum ko de kilishi on waɗama ko ɓooya ko bone. Waroɓe to ekkintinoji ɗi fuu cefe cefe min gaɗata ɗum en. No woodi to worɓe waronja, no woodi du to rewɓe kam en waranja. E madawa ɓendu kan en ekkintinte gaɗol gabuho ko ko ɓooyi min cigili ɗum e moƴƴinɗereji amin fuu. Ekkintinol gollu balɗe sappo min gaɗata miɗen ekkintina himɓe ngam wallirde rewɓe e surbaaɓe waɗigol waɗe. No woodi du ɗerol gol ɓe kokkete, ɗerol kollowol ko ɓe keɗi ekkintinol gol no wooɗiri.
Nanino ɓe ujunaji nayo e keme jeetato e capanɗe jeɗɗo nder maɓɓe sukaaɓe, nder maɓɓe sukaaɓe rewɓe ujunere e keme joyo e capanɗe joyo e jeetato, no tawa kamɓe gaɗoyta tewru ko talkuru breve nder leydi Niger altine garoo. Caggal balɗe tati ko ɗum hori Habibu Garba ye yewtide woɓɓe nder maɓɓe, nani koɓe kaali. Miɗo miila komin cigilake domde tewteru talkuru breve ɗum, miɗo watti gikki am e heɓde breve ɗum. Ginanda ni miɗen ekkitagol ɗo enda min jahan le kol e wadde jande ko fedde ɗum. Nde neɗɗo hooti hooƴan kayyeji mum ni noon dursito.
Imen ɗon gaɗa sigilaji dow tewteru o, jonima ko woni min joɗiɗo dow sigilaji on non. Imen miila du tewteru du no waɗira no wooɗi, eɗum woodi umminol hakkillo, amman de Allah jaɓi fuu no hira no woɗiri. Mi watti himma am fuu dow tewteru du emi dursito du wuro.
Tewteru ndu illa fuɗɗam hitande sigilte. Jonɗo seɗɗani hori ekkitagol ko jama'are min gatta, ngam jonɗo miɗen potiri min garan le kolo dursitagol. Miɗen eela Allah mi heɓa breve écrit. Nonni giyani Infantino o hoorejo fedde leyɗe duniyaaru hawjinde lattol bal FIFA kam hoƴita hoore nokkure nden FIFA ko duuɓi nayi. Kangan ton waɗi to endan paari wakkati no hawrinde capanɗe jeegom e jeenaɓe waɗi. o do ni horejo cuɓade o no nokkure nde ɓi leydi France biyeteɗo Michel Platini haali wi o handa e nokkure nde dusa ko ardo do fila latol bal. Ɗum ɗo ni kan latino horejo fedde leyɗe tubakoɓe awjinde pelle latol bal wiyetende UEFA. Ɗum ɗo habaru oni heɓa kana do suudu habaru leydi France wiyetendu Le Monde. Nani fawade joni ni mbiyen to hawrinde capanɗe jeego e jeeɗaɓere ko fedde leyɗe duniyaar hawjide lattol bal FIFA hawrinde wande to endan Paris kononel Jibril Hima biyeteɗo Pele horejo fedde leydi Niger hawjinde lattol bal kam suɓa halde do inde horeɓe pelle leyɗe Afrika yerno secrétaire général fedde foti on wini. To Suleymane Mohammed ni warti do filla lawol ngol fedde CAF hoƴi do lattol bal leyɗe Afrika hakkunde ɗum woni fedde Marocco e Tunisie. Moussa Hassan yewtide makko e callelo.
Ya Paris au congrès lors la réunion
ton Paris wakati be kawruno kambe ardibe pelle kawjide filla latol balbe be cubi pele galato kalo do inde mabbe tonder hawrine CAF yeso Gianni Infantino ardido FIFA e Fatuma Soumara dekotodo e makko kamfu e yeso Amada Dama ardido CAF dundu gam hullude ko kan en no jokki gada Gianni Infantino gondo no tefa ardangal har ko darata sador maji tawadi der CAF din pele holli neddo fudaro wada gollal kenga biro CAF waɗi hawrino mo gam ƴewtuno ko waɗuno caka Espérance du Tunis e widade club mo Casablanca wakkati ɓe lattidanno gam teful coupe leyɗe Afrique. Bureau on wi'i ko dalila rafike ƴoran hakkillo fukkingo tawango nder cakantaraje ɗen wakkati ɓe lattanno bal on no hani latol maɓɓe gol huuɗiti nder leydi fereri gon to hana
Tunis.
E gartan ni e yewtere meɗen pinel ɗum département Birnin Gawre no tawa les région Dosso connol nawde duni waɗi ko rewɓe hewɓe e ummatore kamɓe sukaɓe fotorɓe no kumtana koye mum mura duuji mu'en. Gungu Mama dantani wakkati no yano ton ye yewtide e woɓɓe nder maɓɓe boɓey nani koɓe mbi dow majju.
Nder wuro Birnin Gawre le département mo boboy rewɓe mawɓe kañum e sukaɓe fuu no jaano cuɓa nawde. Maimuna Amadou duuɓi muɗum noga e go'o omo tawa e rewɓe yohoɓe noon suɓa nawde ɗe o heɓi nafakkaji majjum omo halnani ɗo endan noyi wonno o waɗirto.
Min ɓurtoto illa subande juulama min jaha min tefo nawde ɗe min kawr ɗum min gadda ɗum wuro so min gaddi wuro ɗon min dasa ɗum fa waɗa balɗe ɗiɗi jonkan ta ɓenni
hinkanta aganini
seni ɗe ɓendi ɗumon ko gattonɗe
so ɗe ɓenni nden min jarta ɗe lumo min conno
ɗumen woni nafakka ko gonɗoɗon keɓa ele gollal nawde ɗe
irgogodu infan
min keɓa nafaka sanne saabu sukaɓe rewɓe no heɓa gam kolte muɓɓe no heɓa hawra guineji suudu no wallita dugonda inna mum e bamum har codol guineji li o iko nanni ɗum
gigakasinayi foye jina do hare
nde Allah waɗi on jeeyi to cuɓoyton nawde ɗen endan balɗe foti gatton ko keɓon kebbinon cakuji ɗi endan
kaydi wata wodin fatta
leydungu seni min jeehi wakkati goto min keɓa min kebbina saku woodi wakkatiji ko ɗum tiiɗi hano nder ceeɗum ni ta a yehile nawdi a ɓurta nawde ɗiɗi ko tati ko keɓata ñalla e fiilo wakkati gooɗo sey garda sakuru ma ɓoldu
izi hinzanoniga kandi
jonde on jeehi fa taama on keɓi on cuɓi ɗiɗi tatati on enna on gaddi wuro noy wonno gatton
o
seni laatike no enna non waajibi min gadda ko min desa komin keɓi ɗum min jaha kesa min pilo min gadda wakkati gooɗo e ɗum tiiɗi sanne e ɗum wawi wadde ba balɗe jeeɗiɗi
si on keɓi cakuji ɗon kebbiniɗi koye mon ɗon dortoɗon nanoyi gatton ko jaron ɗum lumo birni cotto on
wallayi watoji
arande kan dow koye amen ni min dekannon min jaaha dow joni oda min puɗɗi heɓugo min deka dow motoji
joni ñande lumo birni kantan woni ko jarton nawde ɗena
ñande fuu min jaaha nder lumoji imin conno rewɓe dow laaɓe kamɓe kam ɓe keɓata yaade lumoji se hana tan lumo birni minen kam de wala foto min connoyta
amma wondiyay wo wata kunniga koye
ɗawan to kibaruji meɗen e fulfulde tili joni wala fof ko mbawɗen wiide sana mbiyen yamde jo e mintaji capanɗe tati Gungu Mamman dantani waddan ko ɗengal hawsankore yettina on kirten to jaam hirti kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum